magaalada xudur ee gobolka bakool ayaa tababar loogu qabtay hulwadeenada guddiga la rabay inay ka shaqeeyaan diiwaangelinta bulshada ku nool gobolka bakool. Tababarkan ayaa guddiga lagu bari doonaa cashar ku saabsan habka diiwaangelinta codbixiyaasha iyo cashar kale oo muhiim u ah shaqadooda. Maxamed Cabdiraxmaan oo xubin ka tirsan hulwadeenada guddiga doorashooyinka qaranka ayaa ka warramaya tababarkan.
Bixiyaashii ka shaqeyn doona sidan ogtiin waddanka may baan dhaqaaqay doorasho qof iyood ah oo waddankadan lagu hirgelin doono oo ah doorasho oo saddexeer ah, doorasho golaha deegaanka iyo doorashada heer state maamul goboleedad iyo doorashada heer federaal oo baarlamaanka iyo madaxweynaha ah. Doorashadaas oo la ka heli may ku horeeya doorashada muhiimka doorashada laanta aan dhaq soomane ani la sameeyey diiwaangelinta codbixiyaasha dadweynaha. May baa nasiiban waaldateena geeka ani isan noqotan dadkii inka horeeyey oo doorashadii inka horeeyey insha allah wadi ilaahay ee soomaaliya ku dhiin doonta lihidun iyo konton sano kudib dadkii doorashadaas diiwaangelintii ku qayb qaaday iyo doorashada hirgeliyowshay ku qayb qaaday isan oo dhalinyaro atiin oo doorasho noocaasi aan aragna anaysan way rajeeyey taariikhda siingala doonta doorashadii ku horeytay noocaasay dadkii ha aasaasay ha ku shaqeeyahayn inaysan ara doontan yaalkii iyo dadkii siin ku dambeeyay dhammaantii dhufaana doonaan oo wal taariikh nagala doonu.
Gudoomiyaha degmada Xudur ahna duqa magaalada Maxamed Macalin Axmed ayaa ka mahadceliyay tababarkan uguna baaqay ka qaybgalayaasha inay ka faa'iideystaan.
Antanyin lamade ani doorasho waqti kale oo bildeero ilaahay naftiniin geysi ku taariikhay doontan. Haddii garad la ka gala iyo haddii wanaag la ka gala arintaasoy baa isku leha dowladda isku leh, laakiin way taariikhaan ku sheekoy doontan lan ilaahay geysi. Ani dadkii koowaad oo dowladdii Maxamed Siyaadii dhatan manaa qabado masan hayna diiwaangelin mase doorasho ku qayb gal dhalinyare ani isin nambar kow naga tan arantii runtii eedan ka faraxsana way kale ka faraxsana dadkoo inaraan reer u dur walbarashadii eedan yartaa yanaraan madimeelo roog way baan maray gudoomiyaha dhitoorka Maxamed Cabdiraxmaan lanka tormuudan ah ee guddiga doorashooyinka way baan maleeyay lan deegaanka dhaladii way ilaahay maatiisa dhalinyaro oo tan in ku badan ah banaanka kiisuruunin adlay tabarta kareebas dad oqoon yaane hadii geek oqoon yahanada dhalinyarada ay odayaan leer iyo le odayaan leer nafti aan wayba karsoonin qabna anti Soomaalida ku badan doona insha Allah.
Si kastaba guddiga doorashooyinka heer qaran ayaa gobolada dalka ka wada tababar la siinayo hulwadeenada guddiyada la rabay inay ka shaqeeyaan diiwaangelinta bulshada ku nool.